the song that beat Mr. Your Boss. I don't know Robert, your boy. Let me tell you, my dear, cause fache wanga, but it's the last time with him, wakuyuza. Simanyo walio loweza yego kwendi na walio ya galanze. Nungwe na chimanya ndiyo heartbreak. Because of that ni funo mula laka jona kwendi na yasi inga bali vena linda vena balala vesalaba. Yeah, wama baby vikulo mubit konda baby yungo. Show me love, mteke muovu kodio. Mchisa wagolo nziteve nsinge Ronaldo. Mirirale tekiniki zima nyipitaze nilo. Ate bobo vikula tandikira kumukongo. Pakeno wanso jomuka kondo. Wabulonsula mubongo. Walaya kuna biyo komando. Kusajire lafu sitole mchi komando. Jeno Robert na wampia kuna mchezo. Bali babeko tugende Toronto. Nkuwase tuzala valongo. Bombe wazanya kuiso bando. Ngafe mnyumba tuzina sango. Demu na majama teka ngama nyete tuza misango. Wama bebe vikulo mubili gonda bebi lungo. Show me love ndeke mwovu kodio. Bichi birungo. Wama kanda baby lungo. Ngoli ne birungo. Kanda baby lungo. Watu vino birungo vye nini. Ono wapeji si walaisi. Alinyanya nyitalinya taxi. Buba torina agambi relaxi. Omokwana yakala kwa dola tari yakala kwa sirinji. Anjakala nange mwakala yantusisa kutala lewa za agent. Sente ni nanze generali. Ateenza musobola kubankole la government. Katito nalicha kante must dangerous. Omokwano kwe muwa kwaba jasi. Ndi murasi amukwata kwa mkuba biasi. Ndi posi atesitia losi. Choka nze ndi murasi. Wama bebe vikulo mubili kunda bebi rungo. Show me love mteke mwavu kwa jovichi. Birungo. Kanda bebi rungo. Wama bebe kanda bebi rungo. Ngoli ne birungo. Bino birungo vyenjini. What bino birungo vyenjini baby. Wagwan it's a General Robert D. Music Uganda. Military boy DJ Vera City Viral. Ya boy boy. Aya bass.